Radio Pulpit, 657 AM.
Ngiyabingelela kuphi nakuphi lapho okufinyelela khona umsakazo wethu uRadio Pulpit egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu ophinde wasipha leli thuba lokuba singene kulo msakazo wethu ukuzokwethula inhliziyo kaNkulunkulu kwisikhathi esiphila kuso, njengokusho kwesi ukuthi izinsuku zimbi. Kanti ke isihloko sethu sithi 11 dangers that can damage your marriage. Ilokho esihleli phezu kwakho, 11 dangers that can damage, that can threaten your marriage. Kanti ke sihamba neproof text yethu etholakala encwadini yabase Efesu sahluko sesihlanu, Ephesians chapter 5 from verse number 15 to verses number 17. Kanti ke siyambonga uNkulunkulu, siyathanda ukuthi ke sikhuleke ngaphambi kokuba siqhubeke nohlelo lwethu. Sithanda ukuhamba nabantu abaphilile, sithanda ukuhamba nabantu abasindile, sithanda ukuhamba nabantu abavusiwe emibhedeni yabo begula. Siyamkhola uNkulunkulu nakulesi sikhathi ukuthi as we pray, God will stretch his hand upon your lives and your lives will never be the same. Ibhayibheli lithi isandla sakhe asifinyeziwe ukuba singasindisi, nendlebe yakhe ayikho nzima ukuba ingezwa. Ake sikhuleke. Baba, siyakholwa ukuthi isandla sakhe asifinyeziwanga ukuba singasindisi, nendlebe yakho Nkosi ayikho buthundu ukuba ingasizwa. Kulesi sikhathi nangumama, nangugogo, nangubaba, nangumkhulu, nangumntomusha, nayo ingane Nkosi egulayo ilele phansi icindezelwe, siyalikholwa izwi lakho ukuthi ngemivimbo yakho siphilisiwe. Ingakho uDavide wahlabelela ethi, mbonge uJehova mphefumulo wami ngoba welapha zonke izifo zethu. Baba, sikhuluma ukuphila phezu kwenyama yonke elizwayo leli lizwi. Finyelela Nkosi nakwesiphi isimo, nakwesiphi sifo. Akunasifo esingelashwe. Ushukela uyelapheka, ikhensa iyelapheka, istroke siyelapheka, isifo senhliziyo siyelapheka, uchoko liyelapheka, iHIV iyelapheka, icorona iyelapheka ngegama likaJesu. Nanoma isiphi isifo engingasibizanga, ngidedela amandla wokuphila. In the name of Jesus, in the name of Jesus, I break the scourge of sickness, of disease, in Jesus' name. Receive power and be healed. Thank you, Holy Spirit. Ukuthi okungenzeke ebantwini kuwe kuyenzeka. Siyabonga Baba, there's healing all over. Thank you for the atmosphere of healing. We bless your name, Lord, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Siyambonga kuNkulunkulu, siyethemba akhona amandla wokuphila asegazini likaJesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu kulesi sikhathi ke bangcwele, lapho kona esihleli sibukile the part, the problem number one, noma the red flag number one, ukuthi poor communication. Ebesiye sayithinta, kanti sasesithinta incwadi yabase Efesu 4 iverse lika 15 ukuthi kodwa sithi sikhuluma iqiniso, sikhulume iqiniso ngothando, sikhule ngakho konke, sikhulele kuye oyinhloko uKristu Jesu. Asho njalo ke lawa mazwi ukuthi ke nasekukhulumeni kwethu kumelwe ukuthi kubonakale uNkulunkulu, ekukhulumeni kwethu kumelwe kubonakale uthando lukaJesu. Konke sikwenzayo sikhule kuye, kungabibikho la esingakhuli khona. Kunama-areas that we leave unattended, that we believe ukuthi no, le ayimdingi uNkulunkulu, I will sort it it out. Akukho okungamdingi uNkulunkulu okusempilweni yethu. Nantoni ekhoyo iyamdinga uThixo ebomini bethu. Ke siya sakhuluma ke ukuthi kubalulekile ukuthi emazwini onke esiwasebenzisayo kufanele sibe nalombuzo ukuthi will the Lord Jesus Christ be pleased with what I will be saying to my spouse? And then okunye futhi saphinde sakusho ukuthi, and are my words so truthful, you know, to and loving with the aim of building up my mate in Christ? Ukuthi uma ke sengimbuyisa, uma ke sengimlungisa, injongo yokukhuluma nami yini? Ukumakha nokumqinisa nokumkhulisa nokumenza alazi iqiniso nothando ngokwendlela kaNkulunkulu, noma yikho ukuthi vele ngizimisela ukumbhidlisa, ngizimisela ukumdestroya, ngizimisela ukumshiya, you know, engazi umuva, engazi umphambili. So ke sikhuluma lawo mazwi ke ukuthi yonke into esiyenzayo, it needs to be examined in the light of God's word, ngoba singabantu abakholwayo, asikwazi ukuthi izwi likaNkulunkulu silibekele eceleni, kodwa izwi likaNkulunkulu sidinga ukulithatha sililethe empilweni yethu, lisebenze esimweni sonke sokuphila kwethu. Asikwazi ukulisebenzisa whenever it suits us, even in situations where we feel ukuthi they are not suitable to us, we still need to ensure that the word of God is being followed, the word of God is being used as the only instrument to measure our actions, to measure our love, to measure, you know, whatever decisions that we are arriving at. Ukuthi, can it really please the Lord? Will it be truthful? Will it be loving? Will, with an aim of ensuring that whatever I will be saying to my spouse will be with an aim of building them for Christ. To ukusuka nje to blast your mate just because that's how you feel, you know, kungaba iqiniso lokho, but kungebe luthando. Ukusuka, when we talk about blasting, we mean to explode with noise, you know, ukubanga umsindo uthethe, khulumele phezulu, njengoba sishilo ukhwela uzehlela. Kungenzeka ukuthi vele uzizwa ngaleyo ndlela, kodwa ekuzizweni kwakho akusho ukuthi leyo ndlela ozobe uyisebenzisa izobe iluthando lukaNkulunkulu. Iyobe iveza iqiniso, kodwa iveza the other side of the opposite of what you actually need to portray njengomntwana kaNkulunkulu. So yingakho ke sithi sometimes ke kuyenzeka ukuthi omunye umuntu asibone isimo angas-addressi at all, avele abe nalento esibiza ukuthi silent treatment. Angizukukhuluma, angizukusho lutho, ngizozithulela. Nakho kona lokho akusho ukuthi uma uthulile kwesinye isikhathi kukhona into engahambi kahle, usuke wenza kahle. Mhlawumbi kuwe kungaba ukuthi ke angifuni yazi ukukhuluma, ngoba ngingafuni ukuzwisa umyeni wami ubuhlungu, ngingafuni ukuzwisa unkosikazi wami ubuhlungu. Kona lokho kungabonakala kuyinto enhle, kodwa ekugcineni akusilo uthando lolo, kodwa kungenye yezindlela engenanyani, engenaqiniso. So ngamanye amagama, lokho kungalida ekuthenini ekuhambeni kwesikhathi i-relationship yonke imensi imiswe isilonda esaba khona, nekwathi sithi sikhona sangalashwa noma sanga attendwa at that time. Omunye umuntu lento uyayigcina, igcina isiyigrudge, and ngenxa yegrudge bese ke konakala izinto eziningi. Cabanga ke ukuthi uma uke wabeka into ekuphethe kabi yahlala enhlizweni yakho wangayikhuluma, what happens if the same mistake is being repeated timelessly, as isikhathi siqhubeka kusaqhubeka the same mistake, and you have been quiet and have not been saying anything about that situation? That could cause a serious harm. So kubalulekile ke ukuthi as we face any trials in terms of, you know, our relationship, in terms of our opinions, in terms of whatever that we feel ukuthi sometimes we are too different, kanti futhi sike sacizelela ukuthi kuhle kona ukuthi singafani, kuhle kona ukuthi singaboni ngasolinye ngesinye isikhathi, ngoba lokho kusenza sikwazi ukufunda the next person in a much better way. But what we are saying here, it is very much important to keep an open and loving communication rather than staying in an avoidance state, ukuthi ke ngizohlala ngingakhulumi. Lokho ke okwenza kuyobe kungasikho kaThixo, kuyobe kungasi uThixo futhi osho kanjalo, ngoba kona lokho kuyoba upoison wempilo yakho. Ibhayibheli lithi encwadini yamaHebheru chapter 12 verse 15, niqaphele ukuba kungamili mpande imbe ebabayo inixobise. That shows the power of bitterness, ukuthi the longer you prolong the situation, the worst your situation can be, the worst your life can be. So it is very much important, as we have said, ukuthi good communication, we need to actually communicate, make follow-ups, we have questions that are constructive to ensure that we are actually hearing what is being said by our spouses, rather than putting opinions, interrupting, you know, inkulumo in between. Kuhle kona lokho ukuthi ngibe nemibuzo, ngilandelele, ngibone ukuthi lento ekhulumekayo ngiyayizwa yini, andukuba ngibeke eyami respond, andukuba ngiphendule ngisho ukuthi hayi mina ngibona kanje, noma ukuze kube nje kudalwe kubangelwe ukuthi nokuthi. Kuhle ukulandelela nokuqaphela ukuthi ke sengilandelelile ngiyayithola yini i-idea ebekwayo etafuleni, ngiyawuzwa yini umuzwa nombo. Kuhle futhi ukuthi uyilandelele, making sure that you take care of their feelings, you are not actually hurting their feelings, ngoba kuleso simo kusuke kuthinteke kakhulu imizwa. So kufanele siqapheleke ukuthi while we communicate, we don't further, you know, we don't do damage further than it has been done. So we need to actually stop the damage, ukuthi ingaqhubekeli phambili, by making sure that we take care of their feelings. We hear where they are coming from. We can actually put ourselves in their shoes to hear their part, or their, you know, yeah, their part, ukuthi bazama ukuthini kuthina, than to, you know, be in an avoidance state, or rather to raise, you know, different opinions and start defending yourself. Ngoba kuyavama ukuthi laphaya ekukhulumeni sibe nokuzidefenda, kanti kuhle ukuvuma to concede. Akusikho ukuthi ngaso sonke isikhathi sihlala si-right. So kuhle ukuthi ke uma uyalwa uboniswa, be that person who can easily concede and agree ukuthi ngehluliwe, bese uyaphenduka, bese ke sima emkhulekweni, sikhulekele the restoration of our marriage, the restoration of our friendship, the restoration of our relationship. Emveni kokuthi sesikhulumile, safinyelela la sibona khona ukuthi impela siyezwana manje, sengiyalibona iphutha lami futhi ngiyalivuma iphutha lami, sengilivumile, kuhle ukuthi umkhuleko ngingawudirecti kuphela kulowo engihleli naye, but ngicele kuNkulunkulu nakusasa ukuthi Inkosi ngenze ngikwazi ukwenza kahle phambi komlingani wami, ngingabi isihlamba phambi kwakhe, kodwa ngibe isibusiso emehlweni akhe ngezinsuku zonke. Now, coming to point number 2, this is very important to talk about: anger and abusive speech. As we have spoken, we've touched on communication. Sikhuluma lapha ke ngokusebenziswa kolaka namazwi wokuhlukumeza lowo oshade naye. Ngesinye isikhathi kuba nezinto esizishoyo kubantu esishade nabo. ngiyamthanda owake waloba wathi, words are like bullet, you know, which when it is fired, when it leaves the barrel, it goes direct to where it is directed to. And the damage when it is done, you can never reverse a bullet that has been fired from the barrel. So, ngamanye amagama namazwi anjalo, uma ephuma ayolimaza, uma ephuma ayochitha, uma ephuma ayobulala, and anything said cannot be taken back. It comes the way it has been presented. Akukho ukuthi you can reverse what you've said. Uma eyofika eyohlaba enhlizweni, elimaza imizwa, ehlukumeza umoya, ehlukumeza umphefumulo, ayalimaza. Ingakho ke sithi, the second part that we need to talk about is anger and abusive speech, which can damage our marriages. Nake kufanele sikwazi ukuthi ke, is, you know, anger will kukhona, there's this anger esing I analyze as it, sinful anger is always destructive to a healthy relationship. Kukhona ukucasuka, kodwa kukhona ukucasuka okubangela ukona. Kunamazwi akhulunyiwe encwadini yabase-Efeso athi thukuthelani kepha ningoni. So now we need to differentiate between sinful anger and just ordinarily anger. Uma sikhuluma ngo-anger la, sizama ukuthi anger that can be containable, anger that can be controllable. Kukhona intukuthelo that can never in any form be controllable. So leyo ethi noma ivuka kugcine sekusebenza even the abusive speech sometimes ize iyofinyelela ekuphakanyisweni kwesandla, ifinyelele ekululazweni nasekuhlaselweni komuntu ukuthi i-self esteem yakhe, as I have said in the past program, ukuthi kuze kufike la kuthiwa khona useless, kuze kufike la kuthiwa awunangqondo, kuze kuthiwa you know, wehliswe i-dignity yakho. Umuntu azakhuluma ukuthi angazi ukuthi ngangenzani ngishada wena, khona manje bengikuzamile, and this and that and this and that. Konke lokho kufike kungahlali kahle kulowo okuzwayo. Bekakhona uzibanibani, angazi ukuthi bengifunani kuwe. Yabona zonke lezo zinto ezikhulumekayo nezingazwakali kahle. Sinezwi ke lenkosi elisiqondisayo, ncwadi kaJames chapter 1 verse 19 and verse 20. Enfisa sidlule kuyo, sinencwadi yabase-Efeso isahluko sika 4 from verse 29 to verse number 31. Sinencwadi yezaga isahluko 15 uverse lokuqala, verse number 1. Proverbs 15 verse 1. I will be reading from all these texts just to deal with the issue of anger, to show, you know, how sin anger can be so sinful if not, you know, watched over, if not looked at carefully, if not addressed, if not taken care of. You know, we justify our anger. Ukuthi, you made me do it. You made me say whatever I said to you. You made me, you know, to actually hit you. You made me to insult you. You made me to speak the way I've spoken before my children. Ngoba, you are a person who is thoughtless and senseless. You know, we get to so many things. Ake siwabuke ke lawo mazwi, silizwe le izwi lenkosi ukuze siyilungise lento ye anger and abusive speech. Ukuthi ke abaningi abayiboni iyinkinga futhi abayiboni isono, bayibona nje kuyinto enhle kubona ngoba ibenefita bona ngaso sonke isikhathi. Now lithi izwi lenkosi, niyakwazi lokho bazalwane bami abathandekayo. Oh, yilowo nalowo muntu, oh my God, makasheshe ukuzwa. Oh, isibuyisela back to the point of communication, to actually tell us that communication, it takes a skill. Kunama gestures that needs to be expressed. Kukhona, you know, all different kind of gestures. Kukhona, you know, to communicate verbally. But sibeke izinto ngendlela enothando. So lithi iBhayibheli ke yilowo nalowo ke makasheshe ukuzwa. Nawe bese lithi iBhayibheli aphuze. In other words, sewuzwile khoma. Don't even try to respond, but make sure you get the point, what is being said or what is being communicated to you. Now, ukuze uresponde, uresponda ngoba sewucacelwe ukuthi le nkulumo engizwile ithi. Ngamanye amagama, you have analyzed, you know, every bit of what has been said, and now it makes sense to you, Guti. What is the plight on the table? Therefore, now you respond. So, in our little Bible, apuze ukukhuluma. Don't be quick to answer, little Bible. Be slow to answer. Ilona lowo agasheshe ukuzwa. Apuze ukukhuluma. Apuze ukuthukuthela. Bese ke lithi ngokuba ulaka lo muntu oh alusebenzi okulunga kukaNkulunkulu. Oh my God. Oh hallelujah. Ngiyafisa ukuthi ke in the next program sibuye sizoqala kahle siwafunde lawa mazwi, simuze uThixo ekhuluma, simuze uThixo eziveza, simuze uThixo e-addressa the issue of anger and abusive speech. Ukuthi ke how can we, you know, bring remedy to this type of a problem that we are facing, because really we are actually facing a different, noma a difficult situation that needs to be addressed, and it cannot be addressed without God. Ukuze silungise, we need to take God's word into it and know ukuthi the only thing that can help impilo yethu is nothing else but his word. Asime lapha ke ngokuzayo siqhubeke. Inkosi yomusa isibusise. Amen.
Give your faith wings. Explore life with 657 AM. 657 AM.
If you need prayer, please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564 or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
At Radio Pulpit, we love the interaction we have with our listeners on all the social media platforms. It is also our way of giving everyone a voice that can be heard all over the world. Unfortunately, we have been experiencing huge difficulties with WhatsApp for a while now, and we are now forced to find a viable alternative. That alternative is called Telegram. Telegram is an app that works exactly the same as WhatsApp, and it uses the same telephone number as well. All you need to do to be able to chat with your favorite presenter is to download the Telegram app onto your phone and send your message or voice note the same way you always did. We will then be able to receive and answer your message faster, and the privacy on this app is much better too. So, whether you have an iPhone or an Android, the app pic is a white paper plane in a blue circle. Please download the Telegram app right away and make life easier for everyone.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.